Aminisita ekola ku nsonga z'ebyobulamu eddemu okusaba na Uganda battukize enkola ey'okwetanga ebirwadde bitasiigwa non-communicable diseases ebyongedde okutirimbula bannayuganda nga mifuwe twogerera buli bantu abafa 10 asatu bataano abafudde endwadde ezitasiigwa era nga 2 ku 10 baba bafudde tebannaba kutuusa kufa. Diana Atwine, omuteesa omukulu wa minisitule y'ebyobulamu ategeezezza nti okumala ebbanga ddene minisitule ebadde ng'esomesa bannayuganda kubivaako endwadde ezitasiigwa n'engeri y'okuzeetangamu naye bannayuganda baafuuka bannampulira zibi. Kijiridde okutondoka n'okufa okwa David Kitagenda Magezi, omu ku bananyizi w'hoteri mu Kampala bwe yabadde tika byebadde amaze okugula ng'abiteeka mu mmotoka ye wali ku kamu ku butale akeebulamu ku luva e Kampala okwolekera emitiyana n'afa ku nnaku lw'omukaaga. Apina agamba nti bulanyisa buli munnayuganda omu ku ffe okakasa nga batandika okukola ebibiragirwa abasawo baetanga endwadde ezitasiigwa omuli kookolo, ekirwadde ekya sukaali, entunnunsi n'ebirala ebiryogerwa nga bikyasinze okutta bannayuganda mu mbeera ey'ekibwatukira. Dr. Frank Asiimwe ng'ono yakwira kino ekigatta abasawo Uganda Medical Association ategeezezza nti kisaana n'okuteekawo embeera ey'okusomesa mu masomero abaana bayige okugaba obuddukizi eri abantu aba basanze okusoomooza kye bayita first aid.
Tufa abantu beetaaga mu ka training tusobole okutagetinga amasomero amasinzizo abantu ne bafunamu okusomesebwa nti singa obeera omuntu n'azirika womukolera ki, olina omukyusa n'ava ku mugongo naye bakakusaizi alimu okucyokinga, olina okukuddiriza ebyemu kutenga empale NCP ebintu ebiri tayiti naye ng'ekyo kigenda mu maaso walina okubeerawo emergency response numbers obakubira mu dakiika 5 mu dakiika 10 nga batuuse anetekova kubanga ffe bamwananchi bw'omala okukola ng'ebyo ebyo bibyengambye kati kiki bakittako awo bisobola okusobera okikola otya.